Kan duraan magaalaa Minneapolis keessatti poolisii turee fi ajjechaa lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floydsiin himatame Derek Chauvin himata irratti dhiyaate gosa sadeeniin kaleessa balleessaan itti muramee jira. Chauvin morma Floyds irra daqiiqa 9 fi sekandii 29 jilbeenfatee ture. Kan Minneapolis jirtu Asia Serai kagabaase qabdi tujubee dhiyeessa.
Manni murtii kunyaa Hennepin ennaa manni maree murtii uummataa yakka ilaalcha ajjeechaa Derek Chauvin ilaalchisuun falmii jiru dhaggeeffataa turetti bakka uummanni gammachuuf murtii haqaa kibxata kaleessaa mirkanaa'in miidhaa irraa dandammate ta'ee jira.
I love to see my black people out here. I love to see everyone out here with us, standing with us. I just don't know what else to say.
Uummata koo gurraacha asitti arguun kunatti toleera. Namni martinuu nu waliin asitti argamu isaaniitti gammadeera. Waan jechuu qabu ka biroon qaba. Lubbuun gurraacha asitti gatii qaba jedhan.
We all wanted all three charges and that's what everybody got. And everyone out here, as you can, we all felt the same way no matter what walks of life, no matter what you look like.
Himannaan sadanuu martinuu akka murtaa'u barbaanna. Kana kan nuti argannes akkuma argitu martinuu kan as jiru waan wal fakkaatu nutti dhagahama. Eessarraayyuu ta'e eenyuu nu fakkaadhu kan nuti barbaanne balleessaa raawwatameef murtiin kennamuusaati. Kan nuti argannes isa kana jedhan. Pirezidant Joo Baayiden itti aantuu Pirezidant Kaamaalaa Haariis waliin ta'uudhaan waayit haawusitti ergaa dabarsaniin yakka hojjetameef haqi mirkanaa'e tarkaanfii tokko fuula duratti tarkaanfachuudha jedhanii seerri jijjiirama kutaa poolisii raggaasifamuun qaama Ameerikaan gara murtii haqaatti deemuuti jedhan.
We have to listen. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Dhaggeeffachuutuun irra jira. Afuura baafachuun danda'u. Afuura baafachuun danda'u ka jedhu dhaggeeffachuutuun irra jira. Sun jecha George Floyd sadhumaa ture. Sagaleen sun isa waliin akka du'u hin barbaannu.
Hiriirtonni kun yakka ilaalcha Chauvin Minneapolis keessatti murtii haqaa argachuu isaatti gammaduuf jecha daandileetti ba'anii jiran. Garuu hedduun akka jedhanitti kan poolisiin torban darbe asitti itti dhukaasuun ajjeese Downtown Riot'iin dabalatee hojiin hojjetamin hafeetu jira jedhan.
To be perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet though. Mind you, we're partying and having a great time.
Dhuguma dubbachuuf waa tokko qofaatu jira. Lolli jiru ammayyuu hin dhaabbanne. Agartee amma gammadaa jirraa yeroo gaarii qabaataa jirra. Ammayyuu garuu dhimma aangawaa poolisii Kim Pootartu ittaanee nu eeggata. Kanaaf haalli jiru itti fufa ammayyuu lolachuu qabna jedhan.
I don't care who's found guilty, who's not guilty. Let's just stop the killing, the bloodshed, you know. Let's treat people like equal citizens.
Eenyuttu balleessaan haa muramu haa dhiisu dhimma koo miti. Kotta ajjeecha dhiiga dhangalaasuu haa dhaamnu. Agartee nama mara akka lammiitti qixxee haa ilaallu jedhan. Garuu ammaaf hedduun waa'ee murtii haqaa kibxataatti abdii horataniiru. Kun kan gareeleen mirga namaa yeroo jalqabaaf kutaa Minnesotaa keessatti poolisiin adii ajjeecha nama gurraachaaf itti murtaa'e jedhani. Kun Ameerikaa keessatti murtiin haqaa sanyii irratti hundaa'e fooyya'ina argamsiisuusaaf qabxii tokko jedhan.